ufiti banga abantu bibaza aho bikabacanga nakwikanga ndamutsemenye ko hari ugukomanga
ngororo
wankubise takle urumukinyi w'inyuma nipe munyola mama sita no go waste your time
Give you the high me like cocaine. We used to come over the sanitizer.